Okay. King Kaka, Karibu East como beast. Nyanyangu aliniombea niwe na macho kwa kisogo in case na guaya. Si dwell in the past, but your past men inspire. Na vile kuna noma sayo wajanja kami watajenga bridge. Wajinga kapa tell watajenga dam. Kawezi beba marifa, usijichoche uneza kram. Si unikose basi ndo nijue nia. Si tupote basi ndo tujue njia. Si kuna siwa zimepita kwa living room islando na wezi throw up. My prayer tu ilikuwa niweze grow up. Closing day ni mengoja hadi 3 na dada kushow up. Sija kushow kwetu tulikuwa best friends na nja. Ceiling yetu haikuwa best friends na ta. Nyimko na timetable kwa fridge vile ile food mta decide. Tulikosa sana, I think minyo zangu zili commit suicide. I witness ya death ya kina Roni na Ndishu. Kwa nini mother aliharibu school fees na maisha inaweza teach you. Sijawahi get comfortable. Isio kitambi nime stomach issues. All along wame to show sisi ni others. Sisi ni ETC. Hesabu wazingi. Kumbeni syllabus ya IEBC. Hawaku tunyunyizia maji basi ya tuwezi command. Na wea utaki kuobe basi ya wezi command. Tulitamani sana yo life ya top za why. Jini katayik na masahara. Do beside them, chuma ko bako na madem na mascara. Adile siku OCS alikutana na wao, akawambia basi lala. Si wendo umekukiangaisha hii mtaa usiku na mchana. Ile panya inauma, ikipuliza si imepatikana. Next week, tuliko tunenda ocha, kwao na basi saba. Nikachidua chuo mara kadhaa, na hata nika wish niende. East kwa workshop ya devil nika wish feni bebe. Thank God kila weekend niko kwa class. I mean first class kwa ndege. Na akili zikiwa uji si watenda kwa chief kukesi. We una chase madem, su chase dona madem watakuchesi. See you have dialogues na God. Awaja kushow vila many blessings. Wame blessiwa kwa diocese ya cathedral. Jiulize mbona pastor endi kuperform miracles kwa hospitals. Squeeze hata church na madingo. Na gospel iko na Willie Paul. But I don't judge, mina ngoja siku majaji watajajiwa na God. Shule ya rap mili graduate from Sungu chituwa God. Umeishinana na elephant kushonde, hapo ndo itawa cost. Private wing daktari atakuwa na taika note. Birthdays ilikuwa githeri na mabaloons. Sign ni private rooms, na round table ni mataikoons. Na nawa bado hata kuku ikiletwa even though kuna knife na 5 spoons. Na huyu politicians ni mjinga aje. Ndani ya SUV anajificha aje. Actually sindo wajinga aje. Na kura bado tutapiga aje. Portals inahitaji lifeguard juu zimejaa maji. Na akipita ako na 5 cars. Oh reminder, hiyo ni ganja yako, yani your tax. Basi parliament itwe bedroom. Huyu tu ni kaka na watak. Hizo manifesto ni work. For the last time, misi na beef na Saudi. Minko na mabizu kwa Saudi. Wani lock niko kwa buzz kaka uzi. Na vile mzizi iko deep, ndogo paje upepo. Bado king ata mkitamka potato potato. Na angalia kwa kiona everything I need na niangalia. I smell fear. Vile tu kwa kila room na ingia. I mean rappers. 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 Mnataka kumaliza karia zenu basi diverse. Unataka kupendwa na kila mtu basi die fast. Tuna live the dream utakuwaje na nightmares. Dr. King alisha fight for the dream ndo tusikuwe na nightmares. Ndio maana kila night na make love na success kwa bed. Remember, patience puts a crown on the head. Karibu to feast. Karibu East kwa mabeast.